Sinantolanta bunagun kamali la Mali sinantolanta nyamaya so no e federation malien de football ye ale bina barakela kura do ta abe fomima assistant technique aka barabe na nyeshin ko demado duruma federation coronana folo kamara bolo ka sinantolanta yiruwa flana ka direction technique ka barayanga bunya kosobe sabana ki kono sinantolanta ko lu yiruwa nana sinantolanta mi me sinantolanta na ba okofo ka do fora ukayanga ka duruna ka de karamako kala assistant technique tali o bara obe sina federation fan fabe wati bosisan nka ako 70 era jouer kalon tle flat mené ola mogobina ndi u kambo farafinya ne faraje mogobina ni nununa mogo saba de sugandira fese fese likela u fe a mogo saba be franci jamana de unde sini jouer kalot le tanolon flasan balfani mwa fese fese likela u bina ira mogo saba nununa mini bara inkeli kakan o fese fese libe ke franci jamana kan Mali sinantolanta federation nyama yaso mogo dobe ye kenekan Francisca Ofei. O fese fese li bara nube do, Mali sinantolanta federation nyama yaso, ani Francis Jamana sinantolanta federation nyama yaso, uluka bulodi nyongoma hukumu konon. Veo wa bambara toro la bamako. Siaka traure kala selido.